Oba ne banyigiriza bawadde abaddukanya amasomero w'amagezi okuwaayo okubudaabuda eri abayizi nga tebannaba kuddamu kusoma kubanga oluwummula olubaamu ebizibu bingi. Dr. Isaac Lukwago omusomesa ku ttendekero erya Makerere mu bbanguliro ly'abasomesa agamba nti abayizi basanga okusoomooza kungi omuli okukabasanyizibwa mu by'omukwano endi etali nnungi embeera embi kwe kusalawo nti ky'amagezi abantu babeeko enkola ebayamba okuteekateeka abaana nga bagenda okudda mu masomero.